spacious.
Yeah. Mpende mama kwa dhati, mpende mama from your heart. Keep loving your mama, usache mpenda your mama. Keep loving your mama, usache mpenda, yeah. Ulikuwa speedy ni furai, milima na mabonde ukikry. Ujali ukitolewa ni shy, ukapambana damu yako iwe high. Na ukufanya chochote ligo, pamoja na mashida ulifight it to grow. Na viseke seke vidogo dogo vilipita kando. Leo kwa ajili yako niko juu mama, na zawadi yako wimbo huu. Kwa malezi yako menilea vema, oh mama.
Asante sana.
Kuna walota kesiwe true mama, kwa mapenzi yako roho juu. Mwisho wa ubaya aibu ona, oh mama. Keep loving your mama, usache mpenda your mama. Keep loving your mama, usache mpenda, yeah. Keep loving your mama, usache mpenda your mama. Keep loving your mama, usache mpenda, yeah. Yo. Ongezo pendo that, ongezo pendo swaba heart. Keep loving your mama, yeah. Yako mapenzi mengi sihaba, wako ya mezidi ya na mkataba. Sio tu kwa rauna nipenda na shida, kwa baraka za kumami na kula na shiba. Umepitia mengi mapito, toka kuzaliwa mpaka panlipo. Heshima zangu zote juu yako mama.
Mama, you know I love you from the day one. Everything I do I gotta keep strong. Praying for the rain and the gain, you always stood beside me, wanna feel the pain. You've been through so much while I keep on fighting. Please almighty God as I keep on fighting. Life you gotta fight it through. Love your mama till the day you die. This is how I ride through.
Leo kwa ajili yako niko juu mama, na zawadi yako wimbo huu. Kwa malezi yako menilea vema, oh mama. Siwe true mama, kwa mapenzi yako roho juu. Mwisho wa ubaya aibu ona, oh mama. Keep loving your mama, usache mpenda your mama. Keep loving your mama, usache mpenda, yeah. Keep loving your mama, usache mpenda your mama. Keep loving your mama, usache mpenda, yeah. Mama we ni
kizo.
Leo hata kesho, kesho. Keep loving your mama.
Yeah, mama, you know I love you till the day I die. No one can take that special moment. You got the special place in my heart, and I say wala. Nakupenda sana. You're my shining star, mama. You're my shining star, mama.